iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije aho muri hose mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Bibutse ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu, FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mukanya rero ni ikiganiro muri isanga aho tuza kuvuga ku ruhare rw'urubyiruko mu matora muri isanga.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga kuri uyu wa gatanu cy'umweru gishize itariki ya 14 ukwezi kwa 7, abakandida batatu bashaka kuyobora u Rwanda batangiye ibikorwa byo kwiyamamaza. Perezida Paul Kagame, umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi FPR, yatangiriye mu Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Frank Habineza, uhagarariye ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije, we yatangiriye kwiyamamaza kuyobora u Rwanda mu karere ka Rusizi mu ntara yo mu Burengerazuba. Naho umukandida wigenga Philippe Mpayimana, kuri uyu wa gatanu yiyamamarije mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba. Kuri uwo munsi twaganiriye n'abategarugori batubwira uko biteguye amatora ndetse n'uko bafasha abo bahagarariye ku rwego rw'igihugu no ku rwego rw'intara kwitegura no kwitabira amatora. Mu kanya turakomeza tuganira ku matora, tuvugana n'urubyiruko narwo rutubwire uko rwitwaye muri ibi bihe byo kwitegura amatora y'umukuru w'igihugu. Turabaranditse rero namwe aho muri hose muze kuduha ibitekerezo byanyu kuri radio yanyu. Reka ariko tubanze umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda, aho adukurikiranira imirimo yo kwiyamamaza. Asumta, abakandida bakomeje kwiyamamaza uyu munsi bagiye hehe?
Urakoze Eugenia. Abakandida uyu munsi bakomeje kwiyamamaza nk'uko byari bisanzwe. Paul Kagame, umukandida wa FPR Inkotanyi, yari mu karere ka Nyamagabe ndetse no mu karere ka Huye, hanyuma akaza gusoreza mu karere ka Kamonyi hose mu ntara y'Amajyepfo, kuvuga ko uyu munsi kuri iki cyumweru yiyamamaza mu turere dutatu. Hanyuma Philippe Mpayimana we yariteganyije ko yiyamamariza mu karere ka Musanze na Ngoma nabwari mu karere ka Save makarere ka Save kabaho, ahubwo yari kwerekeza Save ni muri Butare ndetse n'Ingoma naho ni muri Butare. Umukandida Frank Habineza we tuvugana mu gitondo ko byari biteganyijwe ko aziyamamariza mu karere ka Kamonyi, hanyuma basanga umukandida wa FPR Inkotanyi yaramutanze gusaba akarere ka Kamonyi. Komisiyo y'Igihugu y'Amatora rero ivuga ko iyo abakandida babiri bahuriye mu karere kamwe, uwemerewe kuguma muri ako karere wasabye mbere. Niyo mpamvu Frank Habineza kuri iki cyumweru ntabwo yigeze akora ibikorwa byo kwiyamamaza.
Ubwo rero icyamubujije ni uko yahuriranye n'umukandida wa FPR Inkotanyi, ibikorwa byo kwiyamamaza azabikomeza ntabwo yabihagaritse.
Oya, ntabwo yabihagaritse. Ejo kuwa mbere agatangira gahunda yo kwiyamamaza mu ntara y'Iburasirazuba. Twavuganye gusa uko mu minsi ya mbere ko byari byifashe, kuko yiyamamaje kuwa gatanu ndetse no kuwa gatandatu, ambwira yuko rwose ibikorwa bye byagenze neza, gusa ambwira ko bafite ikibazo cy'uko hari abantu cyane cyane yabivuga mu Burengerazuba aho yabanje muri Kamende na Rusizi, abantu batazwi batazi n'icyo bakora bakumira abaturage kugira ngo baze kumva ibiganiro. Ariko ambwira ko iyo babashije kubona inzego zishinzwe z'ubuyobozi zirabo bakabivuga, bihita bicemuka bo bantu bakabatatanya ariko kugeza ubu ntabazi abariho.
Hanyuma se ko yajyaga avuga yakunze kuvuga ikibazo cy'amikoro uvuze ko ari cyo kibazo cy'abo bantu bivanga noneho yavugaga ikibazo cy'amikoro icyo kibazo yigeza kigarukaho hari izindi ngorane yakubwiye
yakigarutseho iyo yakigarutse mu kiganiro twagiranye ariko ntabwo yabifashe nk'ingorane ahubwo yamubwiye yuko yafashe umwenda muri banki agafata umwenda kugira ngo abashe kwiyamamaza kuko bikaba umutungo uhagije aba yababwiye bisaba yuko yahamanika amatenda bubaka nyine aho abaturage baza kwicara bagakoresha imbwirwaruhame kugira ngo bakangurire abaturage kuza yambwiye rero ko yafashe umwenda muri banki ndetse agatanga n'inzu yeho ingwate.
Ubwo ni ukuvuga yishimiye aho bigeze ubu ngubu muri rusange.
Yego arishima aravuga ko ufite icyo tubazo bahuye natwe tw'abantu rimwe na rimwe bagenda babuza abaturage kumwegera ariko ubundi avuga ko inzego z'umutekano zibashyigikira cyane nta mutekano muke bafite mu nzira polisi babungabungira umutekano ndetse rwose ko bafite icyizere cy'uko aya matora ashobora kuyatsinda.
Urakoze asomutavuga iyo nkuru turaza kuyigarukaho ku buryo burambuye mu kanya.
Urakoze nawe.
Twibutse abatwumva ko iyi radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro muri Isanga. Muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi nongere mbaha ikaze mwese mu kiganiro kandi mbatumira mwese abifuza kugira ibitekerezo mutugezaho cyane cyane urubyiruko. Nk'uko mubimenyereye umunsi w'icyumweru ikiganiro muri Isanga tugiharira urubyiruko. Uyu munsi rero turavuga ku ruhare rw'abasore n'inkumi mu matora. Turi kumwe na rumwe mu rubyiruko ruhagarariye abandi batubwire ku ruhare nyine rw'urwo rubyiruko mu matora. Namwe muze kutubwira uko urubyiruko aho ngaho iwanyu rwiteguye itora rya perezida. Mbibutse kandi inomero muduhamagaraho ni kubanza nyine akamenyetso ko guteranya hanyuma 202-441-931 ni nomero ya WhatsApp nta mafaranga mutanga. Muraduha rero inomero zanyu tubahamagare. Mushobora no kuziduha kuri Facebook ijambo ni radio yacu ni ijambo rimwe kandi rero ni radio mu Kinyarwanda. Nagira ngo turebe uko twaha umwanya urubyiruko rwifuza kuvuga kuri iki kibazo cy'amatora. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka noneho twakire Fabrice aragirango tubwire uko amatora uko ibikorwa by'amatora birimo kugenda. Fabrice uranyumva?
Yego ndabumva.
Urahagana he Fabrice wakwibwira abatwumva?
Nitwa Fabrice Diringiro umuza bikorwa inama y'igihugu y'urubyiruko mu karere ka Musanze gaherereye mu ntara y'Amajyaruguru.
Nk'umuhuzabikorwa w'urubyiruko aho ngaho mu ntara y'Amajyaruguru byifashe gute? Urabona mwiteguye gute itora rya perezida?
Urubyiruko mu by'ukuri ruriteguye cyane kuko rwagize n'uruhare rutaziguye mu kwisabira umukuru w'igihugu cyacu kongera kutuyobora. Ahubwo itariki yaratinze ngo rumuhundagazeho amajwi uko bigaragara.
Ntabwo ari kera ariko ni vuba da. Itariki ya kane
ni vuba. Ni vuba.
Mufite amashyushyu.
Burya iyo umuntu hari icyo ashaka hari ubwo bimera nk'aho bimutindiye kuko aba yumva bikeneye cyane.
Niko se ubwo ni iki gituma wumva nyine mufite ayo mashyushyu mwumva mushaka gutora? Ni iki watubwira muri make umukandida mwifuza gutora yabagezezeho?
Mu by'ukuri perezida wacu Kagame dukunda cyane yatugejeje ku bintu byinshi uretse n'urubyiruko ndetse n'igihugu muri rusange. Niwe wenyine washoboye guhagarika Jenoside. Nta zindi ngufu zo hanze cyangwa z'abaterankunga bamufashije uretse we umutima wo gukunda igihugu ahuza urubyiruko kuko nawe murabizi yari umuntu mutoya yari urubyiruko nkatwe afata iyo initiative yo yo kuyobora urugamba rutari rworoshye hagarika genocide ibyarangiriye aho yakomeje kugaragaza ubutwari urebye igihugu kigeze haba mu bukungu haba mu buzima haba mu burezi inkingi zose zishoboka abanyarwanda babayeho neza ku buryo uwumvise ko habaye genocide biramugora kwiyumvisha aho igihugu kigeze muri iki gihe nyuma y'imyaka 23 genocide yakorewe abatutsi bayo ibyo byose rero bituma urubyiruko rwumva ko ari ibintu bidasanzwe kandi rwumva ko koko umukuru w'igihugu nk'uwo ukunda abanyarwanda by'umwihariko inshuti y'urubyiruko kuko urubyiruko muri iki gihugu rufashwe neza cyane ruhabwa amahirwe navuga ngo ashobora kuba arusha ibindi byiciro by'abaturage by'abaturarwanda kuko iyo urebye hari ibigega byinshi bitera inkunga urubyiruko rwihangiye imirimo hari imirimo buri mwaka igihugu gihiga gishyiraho kugira ngo urubyiruko narwo rwikure mu bukene twiteze imbere hari minisiteri ishinzwe urubyiruko by'umwihariko hari inama y'igihugu y'urubyiruko ibyo byose byashyiriweho kugira ngo urubyiruko rubungabungwe kuko ari rwo amaboko y'igihugu ndetse ari narwo ruzavamo abayobozi beza b'ejo hazaza bw'igihugu cyacu
niba ntibeshya ndumva bigaragara byumvikana neza umukandida wowe uzatora nkurikije ibyo tubwiye muri rusange aba uru rubyiruko rundi nk'umuhuzabikorwa murukangurira gute kwitabira amatora
urubyiruko natangiye mbikubwira rwagize uruhare rutaziguye mu kwisabira Perezida Kagame kongera kuyobora u Rwanda bituma dusaba ko n'ingingo y'ijana na rimwe y'icyo gihe ihinduka kuko yamubuzaga gukomeza kuyobora igihugu ko manda ebyiri zari kuba zirangiye rero urubyiruko ruriteguye mu buryo bwose bushoboka nirwo rumwamamaza cyane buri munsi dufatanyije n'abakuze n'abanyarwanda bari mu myaka ikuze urubyiruko rero mu by'ukuri ruriteguye ku buryo sinzi uko nabimusobanurira keretse uhibereye ukabyirebera amaso
buriya tuzabibona neza umunsi ugeze ndagushimiye cyane Fabrice
yego murakoze
twakire na Jean Twagirayezu wowe urahagana hehe banza twibwire
murakoze banyita Jean Twagirayezu ko mubivuze nkaba ndi umuhuzabikorwa w'inama y'urubyiruko mu karere ka Nyaruguru intara y'Amajyepfo
ye wowe aho ngaho mu majyepfo mu karere ka Nyaruguru mwifashe mute mwiteguye gute nk'urubyiruko
urubyiruko mu karere ka Nyaruguru ndetse no mu ntara y'Amajyepfo muri rusange nuko twiteguye neza hashyizemo igihe kwitegura ku buryo twagize n'amahirwe y'uko igikorwa cyo kwiyamamaza gitangirira mu ntara y'Amajyepfo buri rero ni uburyo urubyiruko rwitabira kampanye y'umukandida cyane cyane wa FPR ngira ngo urubyiruko ni nawe twari twifuje duhamya ko ari nawe rero umudo w'urubyiruko turebye amateka y'igihugu cyacu nk'uko mugenzi wacu yari amaze kubivuga biduha icyizere yuko imiyoborere tumaze igihe turimo iha icyizere urubyiruko iruha agaciro tubona ko twizera neza ko mu myaka izaza urubyiruko tuzaba dufite icyizere cyo kuyoborwa neza ndetse tukagira n'uruhare mu miyoborere y'igihugu cyacu
ye urwo rubyiruko rw'iwanyu aho ngaho muri Nyaruguru rubona rwitabira ibikorwa byo kwiyamamaza no kwamamaza umukandida babikora gute
twebwe twagize amahirwe umunsi w'ejo ku itariki cumi n'eshanu yari ari iwacu imirenge yose twari twahuriye mu murenge umwe witwa Nyagisozi kandi birumvikana biba bisaba urugendo wasangaga urubyiruko rwinshi abagera kuri 70% mu bari bitabiriye wabonaga ari urubyiruko ariko twagize n'umwanya mwiza twagize itorero ku mudugudu aho twagize umwanya munini wo gukangurira urubyiruko bitabira amatora wenda biduha n'icyizere urebye urubyiruko rwikoshoje kuri lisite y'itora bigaragara ko umubare ari mwinshi ndetse banabikanguriwe abenshi bafite ibyangombwa byo gutora kugeza ubu tubona ko imyiteguro ihagije ku bijyanye no kuzitabira amatora
hari aho mubona se mugomba gushyira ingufu kugira ngo abasigaye bagenda batari babyitabira nabo baze
dukeneye gushyirwaho ingufu akenshi nta murangamuntu ubona menshi akiri umuyobozi menshi nasohotse ubungubu ariko twari twagerageje kugenda tubakangurira kwitabira kujya kuyafata ndetse bari banatworohereje n'abayataye yuko bahabwa ibyangombwa bisimbura amarangamuntu ikindi wenda twenda kubakangurira kugira ngo bizagende neza no kuzazinduka kuko urubyiruko ubona kenshi rutumva mu bikorwa biba bigenderanye na gahunda za leta rero ubukangurambaga buhari nubwo kubashishikariza kuzitabira amatora kandi bigakorwa hakiri kare
ubwo rero ni ukuvuga ko mwese tayari muriteguye nta kibazo kirimo umukandida namwe muramuzi uwo muzatora
uretse no kuvuga ngo umukandida arazwi muri rusange mu busabe bwagiye bukorwa byagaragaye neza yuko abanyarwanda uretse n'urubyiruko twifuzaga yuko perezida wacu Paul Kagame yakomeza kutuyobora ariko kandi by'umwihariko nk'amateka dufite tumwizera neza nk'umuntu urubyiruko rwagira icyitegererezo munabizi neza yuko gahunda duteganya imbere ariyo tuzashyira imbaraga mu kutoza urubyiruko rwacu kugira gahunda mu miyoborere y'igihugu ntabwo dushidikanya neza yuko urubyiruko rwacu rwazatora umukandida wifuzwa n'abanyarwanda muri rusange ariko kandi unarebye na 90% y'abaturage batuye akarere iyo babashije kwitabira kampanye ubona bazishyigikiye kandi uzi ko nakubwiye ko 70% babonaga ari urubyiruko bigaragara yuko umukandida wa FPR ariwe perezida Paul Kagame ashyigikiwe n'urubyiruko
ese Jean urubyiruko ruza ku gipimo kingana tuvuge abakobwa n'abahungu baza ku mubare ungana cyangwa hari ababyitabira kurusha abandi
wenda no mu busanzwe ntabwo bangana urubyiruko abakobwa ubona ko ari bo benshi umunsi wa none urebye uburyo bangana n'ubundi niko baza bigera neza yuko abageze mu kigero cyo gutora nka 80% uretse wenda abanyeshuri bakiri ku ishuri bo tuvuga ko bataboneka twizera neza ko urubyiruko rukababasha kuzatora tuba twabakanguriye kandi baraboneka nk'aho n'uyu munsi twari twaragiye mu karere ka Huye yabonaga ko abenshi ni urubyiruko kandi barabyumva barumva gahunda za leta nta shiti y'uko urubyiruko rwitabira kandi rwumva gahunda zigezweho
Jean Twagirayezu mbere y'uko nkurekura nagira ngo utubwire muri makeya rwose nk'ikintu ubona cy'umwihariko aho ngaho muri Nyaruguru ikintu mwihariye mwebwe nk'urubyiruko umukandida mwifuza gutora yabagejejeho
twebwe ni byinshi urebye akarere muri iyi myaka 23 kamaze kwiyubaka usangaga ari akarere katagira umuriro uyu munsi rwose ku bijyanye n'imyidagaduro urubyiruko ntabwo bigoranye urabizi ko urubyiruko abenshi baba bakeneye kumenya amakuru agezweho kubona televiziyo rusigaye byoroshye ikindi n'icyizere gihari ko urubyiruko abenshi babasha kwiga mu mashuri ya 9 kwiga ntibibagora kuko biga bataha mu rugo iwabo hariyo umuriro kwishimira amazi rwose akarere kose imirenge yose amaze kubona amazi umwana ukiboneka ajya kuvoma ariko by'umwihariko nyakubahwa perezida wa repubulika twemerewe umuhanda ukuru urubyiruko mu bwigunge kuko wasangaga benshi barangije kwiga baba batishimiye no kuguma mu karere bitewe n'ubwigunge buhari ariko icyizere dufite ndetse kinatuma tugira imbaraga zo kuzamutora ni umuhanda yatwemereye ndetse n'ibitaro by'icyitegererezo
azabaha muri iyi manda
itaha hari amahirwe dufite mu minsi iza yo kuzaba turi mu karere gateye imbere
ndagushimiye cyane rero Jean Twagirayezu kuri iki kiganiro tugiranye ubwo mukomeze imyiteguro neza inshuti turi kumwe ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi mu kiganiro muri Isanga utuganira n'urubyiruko ku byerekeye uruhare rwarwo mu matora mu kanya twari mu majyaruguru tuvuye mu majyepfo reka noneho tunyarukire no mu burasirazuba turi kumwe noneho n'umwari Tumukunde Chantal uranyumva
ndakumva
ibwira abatwumva mbere yuko dukomeza
murakoze cyane nitwa Tumukunde Chantal Josephine kandi umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'urubyiruko mu karere ka Nyagatare nkaba ndi na Dwayne mu ntara y'Iburasirazuba
nawe rero uri mu rwego rw'ubuyobozi bahagarariye urundi rubyiruko mwebwe aho ngaho Nyagatare mwifashe gute muri ibi bihe byo kwitegura murumva muhagaze neza ibikorwa biragenda neza hari imbogamizi zirimo mumeze mute
murakoze cyane Nyagatare ndabona hari ikizere kinini cyane mu rubyiruko ko ubona urubyiruko rumaze gusobanukirwa neza icyo amatora avuze ndetse n'uwo bagomba gutora impamvu bagomba kumutora na rero banashishikaye mu bikorwa byose bijyanye n'amatora ari za kampeni bari kabira kandi ubona ko basobanukiwe ese uwo bagomba kwamamaza cyangwa bagomba gutora agomba kuba ari muntu ki
ibyo biri mu masomo mubaha cyangwa se mu byo mubahugurira mu buryo bwo kubasha guhitamo umukandida
biri mu masomo bagiye bahabwa cyane kugira ngo basobanukirwe umuntu bagomba gutora binyujijwe mu burembo mpuzagihugu kugira ngo bamenye ese umuntu agomba gutora ni umuntu ugomba gufasha igihugu kugera ku iterambere kandi atagendeye ku nyungu gitego ku nyungu rusange rero iyo mwabisobanukiwe ku buryo tubona ko n'amatora azagenda neza ntagire nsahusahubwo agatora umukandida bishimiye
hari ibintu mwagezeho aho ngaho mu ntara y'Uburasirazuba bitandukanye mwebwe icyo mwumva mwishimira mwagezeho n'icyo mwumva mwifuza umukandida utaha uzaba perezida yabagezaho n'iki
murakoze cyane twebwe mu ntara y'Iburasirazuba ni byinshi tumaze kugeraho ariko nk'uko bagenzi banjye bagiye bavuga usanga ari muri rusange abaturage cyangwa n'urubyiruko muri rusange ubona rufite umutekano uhagije abariga amashuri arahari yaregereye ubundi abanaga bakora ingendo zitandukanye kugira ngo intara y'Iburasirazuba by'umwihariko Nyagatare navuga ko ari akarere karimo kiyubaka hari amashyamba abana barakora ingendo zitandukanye ariko amashuri yarabegereye umuriro urahari amazi arahari imikino itandukanye baritsagagira kandi bafite n'uburenganzira bungane kumva rero nta wajya inyuma y'umuyobozi uyobora gutyo biraranejeje kandi bumva abenshi bamagaragaza yuko na perezida rizivuruzuza ari nawe bashyigikiye kubera yuko ibyo yaragejejeho rege rero niwo bifuza n'ubundi niwabafasha mu buryo bumeze gutyo
ndumva muri rusange urubyiruko mwese mwishimiye ibyo mwagezeho muri kino gihe
ariko ntabwo nk'uko umuntu kwifuza bihoraho n'iterambere kandi umuntu ahora ashaka gutera imbere icyo ageze ashaka ikindi ntabwo twavuga ko ibyo twagezeho bihagije ni byiza ariko dukeneye n'ibindi kandi twifuza n'ubundi wakomeza kuduteza imbere
hari ikibazo gikunze gukomeza kuvugwa cy'urubyiruko kijyanye n'ubushomeri kuvuga ngo umuntu arangije akazi ntabonye umurimo ategereje ko leta imuha akazi hari kuvuga ngo nihangire umurimo ariko nta bushobozi mfite mwebwe aho ngaho Nyagatare mwifashe gute
hanga navuga yuko bimeze neza kuri biruko bitangiye kumenya kwihangira umurimo ateje ati nari ntegereje ushaka aho mbona akazi ngende ndetoza ahubwo agatekereza nakaye byasa nakora ngendeye ku mahirwe ari mu karere kubera hari amahirwe atandukanye dufite za BDF dufite banki zitandukanye ibyo byose kandi urubyiruko rutangiye kumenya ayo mahirwe ugasanga rero n'ubushomeri ntabwo bwarangiye ijana ku ijana ariko byibuze ikigereranyo bibaho babona ko bishimishije buri wese yumva ashaka kugira icyo akora n'imyuga baritabira imyuga akava mu myuga avuga ati narangiza n'umwuga nkora iki ngiki kandi urabona ko n'iwacu bitangiye kugenda neza.
Tumukunde Chantal bugumye hafi ubwo ushobora kuza kudufasha yenda gusubiza nk'ikibazo umwe mu bakurikiye yakwifuza kubaza mu bijyanye n'urubyiruko kukorana narwo nagira ngo twakire kuri Facebook utwandikiye Lionel wifuza kugira icyo avuga. Lionel uranyumva?
Yego.
Urahagana he?
Njye ndi Musanze.
Musanze mwifashe mute mwebwe?
Yeso ntari.
Nuko nuko. Mugeze he mwitegura itora rya perezida?
Sha, tugeze ni byiza cyane turi kwirukanka tumwitegura. Twatangiye no kwamamaza umukandida wacu. Umunsi w'ejo.
Mwabonye byaragenze neza?
Yeso ntari.
Nuko nuko. None icyo wabwira abatwumva ku byerekeranye n'aya matora cyane cyane urubyiruko mu kuyitabira kuyitegura niki?
Ikintu nababwira ni uko bayitabira kuko amatora tuyirebye ni nk'aba y'urubyiruko kuko nitwe Rwanda rwihesha nitwe tugomba kwihitiramo umukandida utubereye uzatugeza ku byiza byinshi dushaka.
Nk'umukandida yego komeza.
Nagusubiza manzu mbaza.
Nagiye kukubaza nti noneho ibyo wifuza ko umukandida muzatora ubu ngubu ibyo yabagezaho ni ibiki mwumva munyotewe kubona?
Akabaza mu bintu bijyanye n'amazi n'amashanyarazi. Nibyo bintu umuntu yakihutira gukora mbere na mbere ko amazi aracyari make, aracyari ikibazo n'umuriro nyine biragaragara ntaho uragera cyane kuko umuntu yabishyigikira cyane. Yakora bwa mbere na mbere akadufasha.
Uvuze ko ejo haba ibikorwa byo kwiyamamaza byabaye kandi ko byagenze neza. Hari icyo babijeje se ku bijyanye n'ayo mazi n'amashanyarazi mukeneye?
Barabitwijeje, babatwishije kandi ikigero kirekire urabona ko amazi ahari, ariko ikibazo kigihari ntabwo agera kuri buri muturage wese byibuze kuko abyifuza.
Muvoma ahantu kure cyane? Muvoma kure?
Arahari ariko igenda rya hato na hato. Ashobora kuba nk'ibyumweru bitatu ntayahari, ariko nyine ubwo turabyihangana, ni ikibazo cy'umuriro.
Ubwo ni ukuvuga ko mutuye mu hantu h'umujyi? Ni umudugudu? Mutuye gute?
Ni umudugudu.
Mugomba rero kujya gushaka amazi ahandi iyo adahari?
Rwose kaje nko mu gisango ku buntu kipe zone dufite amasoko igenda rya hato na hato ry'umuriro rigomba gukemuka kuko atuma amazi tukugeraho ku gihe.
None muri rusange urubyiruko mamaze kwigeza ku cyangwa ngo Musanze?
Sa ni byinshi urebye, twese dufite amashuri turiga forufuri n'ubuntu nyine nta bintu byinshi, urabona ko ni ibintu byiza bamaze kutugezaho.
Nyine iyo uvuga ku buntu ni mu yahe mashuri urimo uvuga?
Theresias Basic Education. N'ubuntu turiga rwose nta kibazo.
None inzozi ufite z'aho ngaho uretse icyo kibazo cy'amazi, ikindi kintu wumva kikuri ku mutima kikuraje shinga uko abarundi babivuga ni iki?
Ni ukubona buri muturage wese abayeho uko abyifuza.
Gute?
Nimba akeneye amazi ukayabona hafi, wenda byifuze buri mudugudu ukagira nk'amavomero nk'atatu, wenda byaba ari byiza.
Twizere ko bizabasha kugerwaho. Ndagushimiye cyane Nene. Twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi mu kiganiro muri Isanga aho twiganirira n'urubyiruko ku byerekeranye n'uruhare rwabo mu matora. Amatora ya perezida ateganijwe mu Rwanda ku itariki ya kane y'ukwezi kwa munani k'uyu mwaka, abo hanze ariko bo bazatora ku itariki ya gatatu. Turi kumwe na Jean Bosco Nyemezi, uranyumva?
ndakumva.
Ye, wakwibwira batwumva wowe ahuri?
Ya nitwa Nyima John Bosco. Nkaba ndi mu ntara y'Iburengerazuba.
Ye, mu Burengerazuba mwifashe mute? Mu Burengerazuba mwifashe gute?
Mu Burengerazuba twifashe neza, tumeze neza. Ngira ngo mu kiganiro cyanyu nadutumiyemo murimo muravuga uruhare rw'urubyiruko mu matora.
Ese uri mu karere kahe Jean Bosco?
Mu karere ka Ngororero.
Nuko tubwire uko byifashe rero ngaho mu Ngororero.
Urubyiruko ruriteguye ndetse kimwe n'abandi baturage biteguye kumva imigabo n'imigambi manifesto y'abakandida ba umwanya wa perezida wa repubulika. Urabona yuko biteguye, bameze neza, ndetse bazi n'icyo bifuza muri aya matora. Mu by'ukuri ubona yuko ari urubyiruko rwarajijutse, rurasobanukiwe, kandi bazi n'icyo bifuza n'umukandida bifuza icyo azabagezaho. Mu by'ukuri ubona yuko bari muri mood, bariteguye, ndetse uko abakandida bazagenda babageraho. Ariko mu by'ukuri ibyishimo aho ubona biteguye amatora, basobanukiwe inshingano zabo mu matora, basobanukiwe gutora neza icyo bivuze ku buzima bwabo na politike, ndetse n'imigabo n'imigambi abakandida barimo kugenda batugezaho, cyane cyane bashingira bimaze gukorwa.
Mwese uko murimo kubivuga, ndumva umukandida wanyu deja mwaramubonye. Ubwo hari uburyo mushobora kumva n'ibitekerezo by'abandi bakandida mukumva icyo bazabamarira, cyangwa byararangiye mwamaze kumenya uwo muzatora?
Ubundi cya mbere icyo mu byo urubyiruko waba basobanukiwe, umukandida uwo ari we wese ashobora kuza akavuga imigabo n'imigambi ye. Ariko ibyo ngibyo ntibikuraho mu by'ukuri nko ku rwego rw'urubyiruko cyangwa n'undi muturage uwo ari we wese guhitamo umukandida umubereye ashingiye kuri politiki na manifesto y'ibyo agaragaza kuzakorera Abanyarwanda. Rero mu by'ukuri aho ugenda hatandukanye urubyiruko icyo rugaragaza, ruravuga ruti tumaze kugera kuri byinshi, tumaze uhereye nko mu burezi, politiki z'uburezi zari zihari, ubu ngubu 95% abanyeshuri barajya ku ishuri nta kibazo. Byatangiye ari 9 years basic education, ubu ngubu 12 years basic education. Politiki na none zo mu burezi, gushishikariza urubyiruko kujya mu mashuri y'ubumenyingiro kugira ngo barusheho kubona imirimo. Mu by'ukuri ibyo byose nibyo bashingiraho. Umukandida bifuza mu by'ukuri baramuzi, baramushaka. Ni uruhare rero mu by'ukuri rw'abiyamamaza gukomeza kugaragaza ibyo bikorwa. Ariko mu by'ukuri urubyiruko ruriteguye kandi ruzi icyo rushaka n'umukandida rushaka ruramuzi.
Iwanyu kwiyamamaza byarabaye?
Oya, ntabwo biraba, turacyategereje abakandida. Mu cyumweru gitaha nibwo bazagera inaha.
Uko bitubwira rero, umukandida ashobora kuza uwo ari we wese, abantu bakagenda bakamutega amatwi bakumva gahunda bafitiye. Ntabwo ari ukuvuga ngo jyewe ndajya kumva uyu nguyu, undi we nta nubwo nkeneye kumenya ibyo ambwira kuko nzi uwo nzatora.
Oya rwose, umukandida wese afite uburenganzira bwo kugera ahantu hose akagaragaza imigabo n'imigambi ye. Ariko nta kuvuga ngo ndanga kumva umukandida. Ariko mu by'ukuri nanone iyo umuntu agiye gutega amatwi umukandida, agenda afite icyo yifuza, ndetse mu by'ukuri naho abakandida bagiye banyura, abantu barakurikirana ku makuru, barareba ibyo abakandida bagaragaza. Umuturage cyangwa se urubyiruko turimo kuvugaho uyu munsi azi umukandida yifuza. Niba avuga ati ndatora umukandida uzongerera amahirwe urubyiruko mu kubona imirimo, uzakomeza gufasha politiki nziza z'uburezi, uzaha uzaforuma urubyiruko rukitabira
rukajya mu bikorwa bitandukanye bya politike mu by'ukuri ushingiye kwimaze gukorwa mu myaka 2023 urubyiruko rurimo ruragaragaza icyo rwifuza n'umukandida wifuza mu by'ukuri yurebye abakandida bose bafite uburenganzira ariko nanone ni uruhare rwacu nk'urubyiruko guhitamo ibitubereye kandi bijyanye n'ibimaze gukorwa ndetse n'ibyo n'ibigaragara ko bizakomeza gukorwa bishingiye ku bikorwa byiza umukandida urimo kutugaragariza azakora mu by'ukuri nk'uko bagenzi banjye babivuze ibimaze gukorwa perezida wa repubulika akaba ari no mu bakandida barimo kwiyamamaza ubu ngubu ni byinshi kandi ni mu rwego rw'urubyiruko twavuze urugero nk'amahirwe yo kubona imirimo hari mugenzi wanjye wigeze kumaza ku kibazo kijyanye n'ubushomeri ariko iyo urebye amahirwe yashyizweho yigeze kuvuga ikigo cya BDF yenda ntiyajya mu buryo bwagutse harimo amahirwe aho urubyiruko rwemererwa ingwate ya 75% n'abagore kugira ngo ubashe kujya gukora business ndetse no mu zindi gahunda zihari nk'iyo bita national employment program aho hari gahunda yo gukuriyetinga imirimo 200,000 ku mwaka mu by'ukuri imbaraga nyinshi zirimo zirashyirwa mu rubyiruko kuko urubyiruko impamvu hashyirwa imbaraga nyinshi ni uko ari rwo ruzubaka kino gihugu ibimaze kugerwaho ari urubyiruko ruzakomeza kubibumbatira niyo mpamvu mu by'ukuri n'urubyiruko uvuga ruti umukandida twifuza ni umukandida utugaragariza amahirwe
none Bosco uvuze ibyagezweho umuntu yabishima ibyo ntitubitindeho cyane nk'icyo mwumva mwifuza nk'u Rwanda rw'ejo nimwe mugomba kurebera abandi kugira ngo ejo hazaza hazabe heza mwebwe nk'aho ngaho mu ngororero mu karere ka Ngororero iyo murebye musanga muri rusange ikintu mukeneye cyane mwifuza ko umukandida uzatorwa uzaba perezida ubutaha yabagezaho ni iki
umukandida uzaba perezida icyo twifuza yatugezaho icya mbere reka mvuge nk'urubyiruko turaza no kuvuga nanone nk'umuturage nk'urubyiruko turifuza umuntu uzaduha amahirwe ari mu buryo bwinshi amahirwe yo gukomeza kwiga tukabona ubumenyi ngiro tukabasha kwikorera ikindi tukabona amahirwe umukandida twifuza n'uzaduha amahirwe yo kugira uruhare mu birimo gukorwa kuko niba tuvuga tuti urubyiruko n'imbaraga z'igihugu cyacu urubyiruko tutarufite nta ejo heza h'igihugu ni ukuvuga ngo umukandida twifuza n'uzaduha amahirwe yo gukomeza kugira uruhare muri ibi bikorwa by'iterambere uyu munsi tuvuga wumvishe abahuzabikorwa b'urubyiruko mu turere dutandukanye bariya abahuzabikorwa bahera ku rwego rw'umudugudu kugenda kugeza ku rwego rw'igihugu mu by'ukuri ayo ni amahirwe ahawe urubyiruko kugira ngo nabo bagire uruhare mu gufata ibyemezo
n'ijambo ryanyu ryumvikane
rero mu by'ukuri umukandida twifuza ni umukandida uzakomeza ibyo ngibyo agatanga ayo mahirwe akongera mu by'ukuri urabona yuko hari ibikorwa remezo imihanda irahari ariko hari na byinshi nanone bigikenewe gukorwa umukandida twifuza ni uwo nguwo mu by'ukuri uzaduha amahirwe kandi uzakomeza umuvuduko w'iri terambere tubona haba mu bukungu haba mu buzima haba mu burezi kandi ngira ngo niba ujya ubona uri umunyamakuru ibyandikwa bitandukanye ubona aho u Rwanda rugeze cyangwa se ujye unagenda muri iki gihugu ukabona uko u Rwanda rumaze guhinduka muri iyi myaka 2023 ishize rero umukandida twifuza ni umukandida ufite imigabo n'imigambi myiza ariko nanone uzashingira ku bimaze kubakwa kugira ngo dukomeze gutera intambwe tujya imbere
urakoze cyane rwose Jean Bosco kuri iki gitekerezo cyawe n'ikiganiro tugiranye ndumva bishobora kuba bifashije benshi mu byerekeranye no kwitegura amatora kumenya uwo bagomba gutora uwo ari we wabafasha mu iterambere ryabo bwite ndetse n'iry'igihugu cyose ndagushimiye cyane twongere dusubire mu burasirazuba turi kumwe na Amanda Rugira uranyumva
ndabumva cyane ntabwo ari mu burasirazuba ni mu burengerazuba
muri mu burengerazuba bari bambwiye ko ari mu burengerazuba none wumvise wakurikiye ibyo abandi bavuze bagenzi bawe gabanya radio yawe ariko rero
halo
iyo radio yawe kirimo kuvuga
ni narinda ahantu kuri site ya campaign aho twari turi kwamamaza umukandida ubu tuvugana ni nko narindi ariko ndimo ndegera hirya nta mva impande ya radio
turimo kukumva neza noneho ye urasa nkaho wakurikiye ndaturakumva urasa nkaho wakurikiye ibyo twavuze ku urundi rubyiruko rwavuze mu byerekeranye no kwitegura amatora no gushishikariza abandi gutora mwebwe aho ngaho ni mu karere ka Mbese
murakoze cyane nitwa Rugira Amanda Jean Paul ni umuhuzabikorwa w'urubyiruko mu karere ka Nyamasheke
nuko aho ngaho mwebwe mwifashe gute mu byerekeranye no kwitegura amatora
murakoze aha ngaho Nyamasheke nk'uko mwabivuze ni uruhare rw'urubyiruko mu matora ubu ngubu urubyiruko turiteguye aho abo twabashije kuganira nabo basanga urubyiruko rwiteguye neza 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 cyane icyo nkurikiranye nkurikije icyo mugenzi wanjye yigeze avuga abanyaruguru ni ikibazo cya bamwe mu abagaragara ko batarabona amarangamuntu aremerera kuzatora icyo cyaba aricyo yaba ariyo mbogamizi tukaba dufite ariko mu busanzwe abandi bariteguye
namwe se mwamaze kumenya uwo muzatora
pardon
namwe muzi uwo muzatora
murakoze cyane ubu ngubu urubyiruko rwacu rwa Nyamasheke ubu ngubu mu bigaragara bazo bazatora baramufite umukandida ubabereye umukandida wabashyigikiye umukandida wabavanye mu bukene ubu baramuzi bazo bazatora
mwe murasaba iki mwifuza ko uzatorwa yabageza ku gihe
murakoze ntabwo najya ku ruhande rwa mugenzi wanjye Jean Bosco ibyo yavuze turashaka umukandida uzakomeza gushyigikira urubyiruko rukagira uruhare mu bibakorerwa rukagira uruhare mu iterambere rukagira ijwi mu buyobozi kuko n'ubundi umukandida perezida wari uriho n'ubundi yari asanzwe yaraduhaye uruhare uruvugiro ndetse no gufata ibyemezo ubwo ni umukandida twifuza umukandida ushobora kuduha amahirwe yo kwiga tukagira ubumenyi amahirwe yo gutukumbura tukagera kure amahirwe yo kwikorera amahirwe yo kugira aho twakura igishoro gike nk'uko yaduhaye ubushobozi bwo kujya muri urabona dufite ubushobozi bwo kujya muri BDF bakadutangira 70% ubwo ni urubyiruko hanyuma ugasabwa 25% gusa amafaranga yose ushaka ukayabona hanyuma ugatangira ukiteza imbere ibyo nibyo twagezeho ibyo nibyo twifuza gushimangira ndetse tugakomeza tugakataza
iterambere mbere yuko nakira abandi muri makeya watubwira niba urubyiruko aho ngaho rurimo kwitabira ibyo bikorwa ku gipimo kimwe hari umwe muri bagenzi bawe bavuga ko abakobwa ari benshi aho ngaho mwebwe byifashe gute
natwe mu kigaragara ko urubyiruko ruri kwitabira ariko cyane cyane abakobwa natwe abakobwa baritabira si nibaza nimba ariko aribo bafite ya siroga ivuga ngo twasubizwa agaciro ariko mu bigaragara cyo urubyiruko rukwitabira ariko urebye umubare mwinshi baza gusanga ari abakobwa
nuko mukomeze rero mwitegure neza kwitorera uzabayobora akabageza ku byo mwifuza ndagushimiye cyane
ariko mutaragenda hari ikintu ntabura kubabwira umukandida wacu yatugejejeho uwariwe tunashyigikiye Paul Kagame mu by'ukuri ikintu tutabura kuvuga n'uyu muhanda waduhaye mu karere ka Nyamasheke kwaba umuntu yabaga ari umucuruzi ari urubyiruko acuruza ajya kurangura Kigali akagenda iminsi itatu cyangwa ine avuye ajya kurangura kiri mu nzira ariko ubu ngubu urahaguruka Inyamasheke saa mbiri ukagera I Kigali saa tanu ukarangura saa munani ukongera ukagaruka ugataha Inyamasheke icyo ni ikintu gikomeye twebwe abanyarwanda cyane cyane urubyiruko rw'akarere ka Nyamasheke tudashobora kubura kuvuga igihe cyose muduhaye ijambo
ndagushimiye cyane rwose
nani murakoze cyane
reka dusubire ku murongo wa telefone twakire na mukotanyi jesus
halo
uratwumva neza
ndabumva neza
mukotanyi ni izina ryawe cyangwa ni ryo wihaye
iryo zina ryanjye mukotanyi jesus
ni ryo zina ryawe papa wawe na mama wawe baguhaye nuko tubwire nawe uko byifashe urahagana hehe
yewe ndi hano mu Kigali ni mu karere ka Nyarugenge umurenge ni uwa Kimisagara uko njyewe mbona byifashe mbona byifashe neza nta kibazo kirimo uko hari demokarasi buri wese nuko yiyumva ariyamamaza uko bikwiye nuko abaturage bo bakihitiramo uko babyumva ariko nanone ikintu nashakaga kuba navuga kuri uwo mugenzi wanjye uvuyeho numvishije avuga ariko nanone kitakabaye kuba ari cyo ngombwa bagenderaho ni ukuvuga ngo uwo bazatora ngo baramuzi ahubwo bagakwiye kuvuga ngo twebwe nk'abanyarwanda umuntu wakumva ufite ibyo yatugezaho nk'ubu nk'urugero rwa mbere nko mu gihugu aha ngaha mu Rwanda sinzi wenda abantu benshi barabizi hari ikibazo cy'ubushomeri ikibazo cyo kubura akazi ndetse n'abagafite nabo ugasanga no kuba wanakabona n'ikimenyane ntabwo hagikora iyo umuntu ufite ubushobozi ahubwo hakora umuntu ufite uw'umusunika cyangwa se uw'umufasha kuba yabona ako kazi ahubwo bo bakareba icyo ni ikibazo kitwugarije twe nk'urubyiruko ku buryo numva ko umuntu wese waza icyo kibazo ntabwo ari ku ruhande rw'umwe cyangwa se babiri cyangwa iki ni ikibazo kiri muri rusange yaba umutwe yaba ukuze ikibazo kirahari ahubwo twagakwiye kureba tutavuze ngo nguwo tuzatora ngo turamuze icyo gihe abandi bahatanye bahanganye wenda cyangwa se bari kwiyamamaza bashobora kumva ko kwitera icyizere bakavuga bati twebwe ni ukuvuga ibyo turi gukora ni ubusa kuko none se kwazi icyo gihe ntabwo bavuga ko noneho habaye ntabwo havugwa ko habayeho demokarasi kubera ko nyine uzatorwa arazi iyo ntago ari imvugo iyo mvugo ntago ari nziza noneho namukosoraho kuba
ariko banabigarutseho ariko ko buri wese batega amatwi n'abandi bakandida bakumva ibyo babazaniye n'icyo bifuza kubagezaho cyo babateganyirije kandi banavuze n'ibyerekeranye n'inguzanyo urubyiruko ruhabwa kugira ngo rubashe nko kwihangira imirimo
murakoze iyo nguzanyo noneho rero kuvuga ku by'inguzanyo inguzanyo aho za BDF n'ibindi bigo nk'ibyo birahari ariko ntabwo kuko bikora nk'uko bikwiye kubera ko icyo gihe niba bakubwira ngo barakwishingira kuri 20% n'iki ntabwo uzagenda kuko ngo icyo kintu nk'uko babivuze aba ariko babigukorera uwo muntu utabona iyo nguzanyo n'ubundi n'ufite mwene wabo uba aho ngaho muri iyo BDF cyangwa se uziranye n'umukozi wabo muri BDF niwe uzabona iyo nguzanyo ariko nguzanyo ntabwo ari iya buri muntu wese kuko hano mu Rwanda dufite ubwenge turi urubyiruko dushaka gukora ariko ubushobozi bwarabuze BDF iyo ngiyo yarahari n'ibindi bigo nk'ibyo ngibyo ariko ntabwo ari ibya buri wese ntabwo buri wese ntabwo bimugera ntabwo ibyo ari ibintu twagakwiye kugenderaho cyane ahubwo noneho twebwe dushake iki dushaka ukuntu twe nk'urubyiruko twishyiramo imbaraga zacu twita hamwe twisungane dushaka ikintu cyaduteza imbere ariko kuvuga ngo ibigo nk'ibiki oya kuko no mu gihugu ahangaha harimo ikibazo cy'inzara n'ibindi nk'ibyo ngibyo ibintu byarazamutse ku masoko icyo cy'umukene bacyaguraga 700 kikaba kigeze kuri 800 niba kawunga igeze kuri 700 n'ibifu y'ubugari igeze kuri 100 urumva ni ikibazo cyugarije igihugu.
None se mukotanyi wowe icyo wumva wakwifuza tuvuge nk'umuntu watorwa icyo wumva ushyize imbere wumva wifuza ko yabagezaho tuvuge urebye naho tuye ni nk'iki
ikintu numva yatugezeho umuntu watorwa numva byarushaho kuba byiza mu kwegera urubyiruko kubera ko nizo mbaraga zicyo hazaza noneho muri uko kubegera akabashyira hamwe muri uko kubashyira hamwe bajya mu makoperative bakora iki ariko bagashaka iki kugabanya ubushomeri buri mu gihugu guhera ku rubyiruko cyane kuko ibisambo biziyongera uko bwije n'uko biseye kubera iki kubera ko babuze icyo bakora numva umuntu waza yake muri icyo kintu rwose akavuga ati ngiye nzagira urubyiruko nzarukorera gutya na gutya mu gihugu n'uwo muntu akwiye gutorwa kuko arabikwiye ko urubyiruko turabangamiwe n'ikibazo cy'ubushomeri n'imibereho mbese itoroshye ntabwo bibafite kabisa.
Ubwo rero ni ukugenda mukegera abakandida mukabagezaho ikibazo mufite kugira ngo bazarebe ukuntu bazakibakemurira mwumve n'icyo babiteganyaho.
Sawa, murakoze cyane. Imana
ibahumbuze. Yego, nawe urakoze cyane. Twakire na Nitanga, uranyumva?
Turabumva, turabumva.
Yee, murahagana he mwebwe?
Murakoze, ni mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Nabandi ubu ngubu tuvuga mu murenge wa Kagarama.
Yee, mwebwe mwifashe gute rero mu byerekeranye n'amatora?
Murakoze cyane, nuko na mugenzi wanjye bamwe bamaze kubivuga nahoze numva za Nyamasheke mu mujyi wa Kigali by'umwihariko muno mu karere ka Kicukiro ndetse na Rodihani mbibi na Zagatabo na Nyarugenge tubasha kugendana kugenderera n'abandi nk'urubyiruko by'umwihariko amatora tuyiteguye neza aho urubyiruko twabanje kwitabira ibikorwa byabanjirije n'ubundi ibihe turimo bya kampanyi zitandukanye twabanje kureba ibyiza twagezeho tureba gukorana ubushishozi tureba umukandida watugejeje kuri byinshi byiza dushobora kubakira kugira ngo tugire iterambere rirambye. Rero navuga ko hari ibikorwa bitandukanye twagiye dukora mu minsi yabanje harimo nko kwitabira gahunda zo kugira ngo tujye ku marite y'itora tuzabashe gutora igihe cya mbere noneho dufite ibyangombwa nyabyuzuye byose kugira ngo tuzabashe gutora umukandida utubereye umukandida twifuza ko yatuyobora urubyiruko rw'u Rwanda.
Ibyo mwifuza mwebwe ni ibiki muri makeya kugira ngo twakire n'abandi? Nifuza ko mukandida yabakira
ku mukandida
ku mukandida ibyo mwifuza ko yabageza
mu by'ukuri reka wenda mbere no ku rwego rw'urubyiruko umuntu wa mbere twifuza ni umuntu ubasha kudufasha gutunga kugira ngo tugire tube dufite mbere na mbere tugire inzira y'iterambere rirambye tugire ubukungu ariko kandi tubutunge tunatuje tugumane umutekano. Uwa mbere dukeneye ni uzadufasha kugira ngo urubyiruko dushaka gusigasira ibyo byose bimaze kugerwaho azadufashe dutuje dufite umutekano noneho muri wa mutekano tugire iterambere rirambye n'urubyiruko hashingiwe no ku mahirwe ahari amahirwe azakomeza yiyongere kuko amenshi n'ubundi yagiye atugeraho noneho bizakomeze. Numva rero ukomeye cyane niwo nguwo dushaka kugira ngo abanyarwanda dukomeze tugire ubwo bumwe bwacu maze tugire demokarasi amajyambere yiyongere kuko n'ubundi akomeze yiyongere kuko n'ubundi twakiyongera yaje yuko bahari.
Ndagushimiye cyane Nitanga, uvuze icyerekeranye n'umutekano ugushije no murya Gerard Sankara Haburanimana. Gerard Sankara Haburanimana ugize ati icyo no hanura urubyiruko rwo kwirinda gukoreshwa mu gutoteza cyangwa se mu gutera ubwoba abandi mu bihe by'amatora umunyagihugu agatora icyo yishakiye. Nawe rero turamushimiye uyu nguyu Gerard. Niba utaba twumva ko murimo kumva Radio y'u Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, muri kumwe na Eugenia Mukankusi mu kiganiro muri Isanga, aho tuvuga nyine ku ruhare rw'urubyiruko mu matora, amatora ateganijwe mu Rwanda mu kwezi kwa munani. Nkugarutseho Chantal. Chantal tumukunde nk'umwe mu bahuza bikorwa b'urubyiruko. Wumvise ko bavuga ngo urubyiruko rw'abakobwa ni benshi benshi barimo kwitabira amatora, watubwira impamvu abakobwa bari barimo kwitabira ibikorwa by'amatora kurusha abahungu? Niba hari icyo biziho.
Hello.
Uratwumvise cyane kubajije?
Nabyumvise.
Tubwire muri make ya hanyuma tubone ku guhundi muntu ijambo.
Tumi aliko no yenda nago na mingi mpamvu neza, ariko cyo nziko nuko tabugabo bigira icyizere, niyo mpamvu bakwiriye gukurikirana ibyo bikorwa kugira ngo nabo bazamenye koko bakwiriye gutora. Rero no muri kwa komite ya mobile yenga cyangwa tubashishikariza ibyo bikorwa, ubona ko urubyiruko rw'abakobwa nabo bamaze kumenya agaciro kabo, bakwiriye kuba abandi bari ndetse bakagira uburenganzira bungana. Rero natekereza ko ari uko bamaze kumenya uburenganzira bwabo ndetse icyo bakwiriye gukora.
Urakoze. Reka duhe umwanya na Tuyisenge Claude. Wari icyo wari ugiye kongeraho?
Hari mugenzi wacu wari uvuye ku murongo wambwiraga ko mwaza kumusubiza ni Manzi Bosco.
Manzi Bosco.
Ni Manzi Bosco. Ariko nanone bitewe n'ibibazo nagiye nkurikirana, hari icyo nashakaga kuvuga cyane cyane kuri icyo bagenzi wacu bavuga ko mu byo tuvuga dutera ubwoba abandi bakandida. Niba dukurikiranye neza, twasobanuraga ko urubyiruko rusobanukiwe ninde mukandida wabo bagomba gutora n'impamvu bagomba kumutora, bitewe n'uko basobanukiwe neza se umukandida cyangwa umuyobozi w'igihugu agomba kuba ari muntu ki ufite icyo akwiriye kubagezaho. Kugira ngo rero ibyo twavugaga ni ingero, twagiye dutangaza urubyiruko rumwe duhagarariye bagiye batwereka, ariko bifuza ko n'uwaramuka abaye umukandida mwiza ari wasigasira ibyagezweho ndetse akareba n'ibindi bikwiriye kuduteza imbere. Rero nikako ariyo sense twavugiragamo.
Birumvikana, birasobanutse rwose. Murakoze cyane. Uravuga ko Bosco hari ikintu yifuzaga kongera, amasaha ko agiye turabasha kumubona? Igihe kirimo gusa ni isaha imwe gusa dufite, ariko reka turebe ubwo niba haboneka turamuha akajambo ka nyuma. Urakoze cyane. Tuyisenge Claude, turi kumwe. Muri make cyane kubera ko igihe kirimo kudushirana.
Abandi bagiye bavuga turi kumwe. Nkagakunda ku rubyiruko mu bijyanye n'amatora, bakagombye kureba twese cyangwa tukagombye kureba ikijyanye n'amatora, mbese perezida yakagombye ese ni ikihe yaba yakoreye urubyiruko. Nk'ubu tuvugana ngendi mu karere ka Rutsiro mu bijyanye na Modo Village.
Yego.
Ubwo ni ukuvuga ngo muri Modo Village tuba twubakira abaturage amazu bagomba kubamo.
Ni imidugudu?
Ni imidugudu. Tuba turi kumwe kenshi n'urubyiruko, byo kuvuga ngo bakagombye kujya mu makoperative n'ibiki, ahubwo urubyiruko twakagombye kugenda aho ngaho.
Kugenda hagera gute? Telefoni yaba irimo gucika.
Irimo gucika?
Ariko komeza.
Bakagombye kujya bagenda aho hantu hari amashantiye, hari ibikorwa remezo runaka, bagafatanya n'abandi mu kushakira amafaranga, batagendeye kuri ibyo kuvuga ngo bakagombye kubafondera amagurupe runaka ngo za BDF uko amaboko mu mifuka. Nk'ubu abenshi rwose mbyaho abantu ndimba mbona ari urubyiruko kandi bari gushaka amafaranga, noneho kapito ntoya rubonye rukabasha kuyibyaza umusaruro.
Ndagushimiye cyane rwose Tuyisenge Claude, n'abandi mwese twari kumwe. Jambo skonye mazi ntago tubashije kumuhamagara igihe kirashize ariko kandi na telefone ye twakomeje kuyigerageza ntiyacamo mbashimiye mwese rero rubyiruko n'abandi mwese twari kumwe ko mwateza amatwi mukamwaduhaye ibitekerezo n'inama utubwira uko iwanyu byifashe mu myiteguro y'amatora ngashimira n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma Nelson Robs afatanije na Fatuma Karara Almasi kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenia Mukankusi mugire ibihe byiza mwumva radio yanyu radio Ijwi rya Amerika mwitegure neza amatora.